Are you willing to suffer for Jesus?
Je, mko tayari kuteseka kwa ajili ya Kristo?
It's an interesting subject.
Hili ni funzo ambalo ni la umuhimu sana.
Are you willing to suffer for Jesus?
Je, mko tayari kuteseka kwa ajili ya Kristo?
Book of Acts,
Matendo ya Mitume,
chapter 9,
9,
verses 15 and 16,
15 hadi 10 na 6.
The Lord is speaking to Ananias.
Hapa Mungu anaongea na Ananias.
Speaking to him about a man who had been a persecutor of the church.
Anaongea na yeye kuhusu mtu ambaye amekuwa ni anatesa kanisa la Bwana.
But we know that that man had already encountered Jesus.
Lakini tunajua kwamba mtu huyu tayari alikuwa ameshakutana na Yesu.
And his life had been changed.
Na maisha yake yalikuwa yamebadilishwa.
And this is what God says to Ananias.
Na haya ndio yale Mungu anasema kwa Ananias.
You can read verse 15 and 16.
Lakini Bwana akamwambia, nenda tu kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Maana alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonyesha yalipo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu.
Oh, he had to go to this man because he was chosen by God.
Ilikuwa aende kwa mtu huyu kwa maana kilikuwa chombo kiteule kwa Mungu.
To carry Jesus' name.
Ili aweze kulibeba jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
We want to be a people who will carry Jesus' name.
Tunataka tuwe watu ambao tutalibeba jina la Kristo.
That is what being a Christian is all about.
Hayo ndiyo yanahusisha wewe kuwa Mkristo.
You know, when we call ourselves a Christian, we are already carrying the name of Christ.
Wakati tunapojiita wa Kristo, kumbe tu inamaanisha tumelibeba jina la Kristo.
But we have to be so filled with Jesus in our hearts.
Lakini lazima tujazwe na Yesu Kristo ndani ya maisha yetu.
That the light of Jesus is shining through us.
Ili mwangaza wa Kristo uweze kung'aa kutoka ndani yetu.
That wherever we go, we are carrying Jesus' name.
Popote tunapoenda tunalibeba jina la Kristo.
And this man was even called to carry the name of Jesus to the big leaders.
Na huyu mtu alikuwa ameitwa abebe jina la Kristo hata kwa watu wa kawaida waliokuwa wakuu.
But Jesus can also use us to do that.
Na hivyo ina maana kwamba Kristo aweza kututumia sisi pia leo kufanya vile.
I had the blessing of sharing the gospel with some politicians.
Nilikuwa na baraka siku moja ya kushiriki injili kwa watu wanasiasa wakuu.
And I think it was the God's divine appointment.
Na hivyo kwamba ilikuwa ni wakati wa kiungu wa Mungu uliokuwa umeteuliwa kwangu.
So let's believe God can give us divine appointments to share the gospel.
Na hivyo nimekuja kwa kete ya moto kuamini Mungu anaweza kutupatia nafasi ya kiungu ya kuweza kuhubiri neno lake.
And you don't have to be a big preacher to do that.
Na haijalishi ya kwamba uwe mhubiri mkubwa ndipo utende vile.
Every Christian can do it.
Kama watu wengine wanaweza kufanya.
You know, if I saw a famous person walking beside me,
wakati wa kwanza kuona mtu mwenye heshima akitembea mbele zangu,
I would just walk up to them and try to share the gospel with them.
Ni mimi sitaogopa, nitasimama nami ili niweze kushiriki naye neno la Mungu.
One time I was sharing the gospel on the streets in my country.
Siku moja alikuwa anashiriki neno la injili katika nchi yao.
I saw one lady walking past.
Na akaona binti ama mwanadada anampita.
I realized, oh, I've seen that lady on TV many times.
Na akakumbuka kwamba amemuona kwenye runinga mara nyingi huyo binti.
So I took my opportunity to share the gospel.
Akachukua ile fursa ambayo alikuwa amepewa ili aweze kushiriki naye neno la Mungu.
One time I was handing out tracts on the streets.
Wakati mwingine alikuwa anaendeza zile makaratasi zao za injili kwenye mitaa.
One man, he walked past very fast.
Na mtu mmoja akampita kwa haraka.
But he grabbed the tract out of my hand.
Akachukua kile karatasi kutoka kwake.
And I thought, oh, I know who that man is.
Na sijui huyu ni nani.
He was one famous athlete who had won silver and bronze medal at the Olympics.
Na alikuwa ni mtu ambaye ameshabobea kwa uwanja wa mbio na hata alikuwa amepata medali katika Olympics.
And one time I was in the airport.
Na wakati mmoja alikuwa katika eneo fulani.
my name.
Na Yesu naye anakuja na anamwambia Paulo, nitakuonyesha jinsi unaweza na uwezo gani utaonao stahili kuteseke kwa ajili ya jina langu.
Paul was going to do mighty miracles in Jesus' name.
Paulo alikuwa anataka kufanya miujiza mikuu katika jina la Yesu,
so that he could preach the gospel to many people.
Ili aweze kuhubiri injili kwa watu wengi.
But he was also going to have to suffer for Jesus' name.
Lakini ilimgharimu. Akumbuke kwamba ataenda pia katika kuteseka kwa ajili ya jina la Kristo.
Book of Acts chapter 20.
Katika Matendo ya Mitume sura ya 20.
This is much later on towards the end of Paul's ministry.
Na huyu ni anaendelea, ni Mathayo anaendelea mwisho wa huduma ya Paulo.
Verses 21 to 24.
Nikasoma, niki washuhudia Wayahudi na Wayunani wamtambue Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. 22. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu hadi nimefungwa rohoni nisijue mambo yatakayonikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia akisema ya kwamba vifungu na dhiki vyaningoja. Lakini asiyehesabu maisha yangu nisiyahesabu, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha dhamana kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, nikishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Salvation.
Ina kukupatia wokovu. this message to make you happy.
Ninakupa ujumbe huu ili ukuchochee uweze kufurahia kwa tunapopata mateso kwa ajili ya Kristo.
Why should it make you happy?
Inastahili kukufanya ufurahie.
Because this is what Jesus says.
Maana haya ndio yale Yesu aliyasema.
He said, "Blessed are you when people insult you."
Akasema, "Heri wewe ama umebarikiwa wewe wakati watu wanapokuchukia."
When they persecute you.
Wanapokutesa.
When they falsely say all kinds of evil.
Wanaposema kwa uongo mambo yote kukuhusu.
Because of me, said Jesus.
Kwa sababu ya mimi, anasema Yesu.
Rejoice and be glad. Be very happy.
Muwe na furaha tele.
Because great is your reward in
heaven.
For in the same way they persecuted the
prophets who were
before
you.
So if you are facing any hardships from can enter the kingdom of
God. maji.
What kind of influence are they having?
Je, wana msukumo gani kwa maisha yetu wakiwa wameingia wote kwa ulevi?
How many of the young men are growing up and they're going to be pulled by the devil into drinking?
Je, ni vijana wangapi ambao tunastahili kuombea ambao tunaona wanakuwa na wanaenda kuvutwa na shetani kurudi kwa ulevi?
But we have to declare the true message to the young men.
Hivyo imetupasa kutangaza ujumbe wa ukweli kwa hao vijana.
So they hear God.
Ili wamuogope Mungu.
So they don't become the drunkard.
Ili wasije wakaishia kuwa walevi.
In Kenya we also need the good foundation for marriage.
Kenya pia tunahitaji misingi mizuri ya ndoa.
You know, there's much temptation for people to fall into adultery.
Unajua kuna majaribio mengi ya kuwafanya watu waweze kujaribiwa kuingia katika uzinzi na usharati.
But that is the work of the devil.
Na unajua hii ni kazi ya shetani.
You know, I think many men in Kenya, they want to practice polygamy because they have adulterous hearts.
Unajua watu wengi Kenya wanajaribu tendo la kuoa wake wengi, na hii ni matokeo ya ile roho ya usharati iliyojengwa ndani ya moyo wa mtu.
In the book of Titus, in the book of Timothy,
katika kitabu cha Tito na katika kitabu cha Timotheo,
the Bible talks about how a church leader can only have one wife.
Na Biblia inaongea vizuri jinsi askofu ama mchungaji wa kanisa kiongoza wao yote anastahili kuwa mtu wa mke mmoja.
That's why wherever Christianity has gone, polygamy has gone down.
Na tunapata kwamba wa Kristo kiwango chake kimeshuka chini.
I was talking to a young man in Nambali town.
Nilikuwa nikiongea juzi kwa kijana mmoja pale Nambali,
because he said he was a Christian.
Na aliniambia yeye ni Mkristo.
But I knew, I was also told that he was a drunkard.
Na pia nilikuwa nimejua tayari kwamba nimeambiwa huyu pia ni mlevi.
So I said to him,
na nikamwambia,
are you going to take up a cross or take up the alcohol?
Je, unataka uchukue msalaba ama uchukue kinywaji?
He said, I'm going to take up both.
Na akasema mimi nitachukua zote.
I'll be the drunkard.
Nitakuwa naenda kanisani Jumapili.
What kind of message is that?
Je, ujumbe gani huo alikuwa ananipatia?
You know, when Jesus first called his 12 disciples,
Yesu alipoita wanafunzi wake 12,
did Jesus sit around with his 12 disciples drinking alcohol or getting drunk?
Je, na wanafunzi wake hao 12 na akawafundisha tabia ya kukunywa pombe?
Does getting drunk mean that you become a Christian follower of Christ?
Je, inamaanisha Kristo alifundisha watu kukunywa ndio wakuwa wafuasi wake?
My very first missions trip.
Na trip yangu ya kwanza ama mission yangu ya kwanza
was to some small islands.
Ilikuwa ni kwa kisiwa kidogo
called Fiji.
Inayoitwa Fiji.
And the pastor that I was working with,
na mchungaji niliyekuwa nafanya naye kazi,
I did not realize that he was having the habits of drinking alcohol.
Sikujua kwamba alikuwa na tabia ya kukunywa pombe.
I tried to preach the good messages.
Nikajaribu kuhubiri ujumbe mzuri.
But after I left that place,
lakini baada ya kutoka mahali pale,
he left being the ministry, he left being a pastor.
Akawacha kuwa mhuduma, akawacha ile kanisa.
Because he didn't want to give up drinking alcohol.
Kwa sababu hakukuwa tayari wa kuacha kunywa pombe.
And about 10 years later he died.
Na baada ya miaka 10 baadaye akafa.
And I don't know if he repented before he died or not.
Sijui kama aliweza kutubu kabla hajakufa ama la, hilo sijui.
Our hope for everyone is that they repent.
Naamini kwamba
playing games.
Hatuwezi kuingia katika huduma ya Ukristo huku tukiwa na michezo ambayo tunafanya ya ujanja katika nyumba ya Mungu.
Are you truly going to follow Jesus or not?
Je, umeamua kumfuata Kristo kwa ukweli ama la?
Do you truly want your treasures in heaven?
Je, unataka hazina yako iwe mbinguni?
Do you truly want a great reward in heaven?
Je, unataka thawabu yako kuu iwe kule mbinguni?
2 Timothy chapter 4,
Timotheo wa pili 4,
verses 16 to 18.
16 hadi 18. Katika jawabu langu la kwanza, hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wahesabiwe hatia kwa jambo hilo, lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote, nami nikaokolewa katika kinywa cha simba.
The book of Acts ends with Paul in prison.
Kinamalizika na ujumbe wake kule Roma.
But it seems that after that imprisonment he was set free after some time.
Baada kufungwa kwake aliachiliwa kwa mateka kwa muda.
He was arrested later a second time.
Akashikwa tena mara ya pili.
And according to church history, they believe he was martyred having his head chopped off.
Na ni kulingana na historia ya kanisa, kwa wafalme kulikuwa kubaya sana, maana aliuawa kwa kichwa chake kukatwa na kutupwa.
But it's interesting when you look at Paul's times in prison.
Na ni la kupendeza unapotazama maisha ya Paulo akiwa gerezani.
And the charges were laid against him from the religious leaders from Jerusalem.
Mashtaka mengi aliwekewa kutoka kwa watawala wa dini kutoka mji wa Yerusalemu.
And the end chapters of the book of Acts are about that story.
Na ukiangalia katika maandiko mengi katika kitabu cha Matendo ya Mitume utapata hivyo visa.
And how God used him to be a witness before many kings.
Na vile Mungu alimtumia kuwa mashahidi mbele ya wafalme wengi sana.
But he was a witness in chains.
Lakini anashuhudia watu hawa na yuko katika vifungo.
He was chained as a prisoner.
Yeye alikuwa ameshikwa mateka, amewekwa kama mfungwa.
But this is how God used that circumstance to fulfill the call of God on his life.
Na hivi ndivyo Mungu anatumia huyu Paulo kutimiza makusudi yake katika maisha licha ya ule mfungwa.
As a prisoner in chains, he was brought before many big rulers.
Na katika mfungwa anapelekwa mbele ya watawala wengi.
And he went to Rome to stand before Caesar.
Na anaenda hata Rome akiwa mfungwa na kwa kushuhudia yule Caesar.
The book of Acts does not actually give that story because it finishes before that story happens.
Na maana kisa hiki hatutolee vizuri katika kitabu cha Matendo ya Mitume, maana inaishia kabla haijaeleza kisa hiki vizuri.
Only God knows all the details.
Mungu tu pekee ndiye anayejua mengi yaliyofuatia.
But Caesar, he was the most powerful man in the whole world.
Lakini kumbuka kwamba Caesar ndiye aliyekuwa mkuu sana katika ulimwengu, na hata akatumiwa kwamba mpe Caesar kilicho chake.
The ruler of the Roman Empire.
Yani alikuwa mtawala wa Warumi.
But Jesus Christ brought Paul as a witness before him.
Lakini Mungu anamuinua Paulo ili aweze kuwa mshahidi mbele yake.
And towards the end of his life.
Na mwisho ukiangalia mwisho wa maisha yake.
He talks about how everyone deserted him.
Anaongea juu sasa katika Timotheo 4 juu ya vile watu wengi walikosa kusimama pamoja na yeye.
Maybe the other Christians were too scared.
Wengine wa Kristo wengi walikaa kando.
They didn't want to stand beside Paul just in case they were going to suffer.
Hawakutaka kusimama karibu na Paulo, maana walihisi kwamba kwa kujitoa kufanya hivi tutakula nini, tutateseka.
But when he was deserted by people,
lakini wakati ameachwa na watu,
that's when he said that Jesus stood at his side.
Na hapo ndipo anaona kwamba Yesu anasimama pamoja na yeye.
Actually, Paul saw Jesus many times.
Na hivyo Paulo akamwona Yesu mara kupitia maono ama hali anazopitia.
And he saw Jesus many times standing at his side.
Lakini mara nyingi alimwona Kristo amesimama upande wake.
I believe every time I preach the gospel.
Lakini naamini kwamba kila wakati ninapopata nafasi ya kuhubiri injili.
With a true heart.
Na moyo ulio wa kweli.
Jesus is standing at my side.
Yesu anasimama upande wangu.
And he said that Jesus gave him strength.
Na anasema kwamba Kristo alimtia nguvu.
See, it's not about suffering by our own strength.
Na hiyo haiko juu ya sisi kuteseka kwa nguvu zetu wenyewe.
Jesus is the one who will give us strength to suffer for him.
Yesu ndiye atakayetupatia nguvu za kuteseka kwa ajili yake.
And there was a purpose for this.
Na kulikuwa na makusudi kwa ajili ya haya.
So that the message of the gospel would be fully proclaimed.
Ili ujumbe wa injili utangazwe kikamilifu.
And all the Gentiles, that's the unbelieving nations, they would hear the gospel.
Ili mataifa, watu wasioamini katika neno, waweze kusikia injili.
If we really believe for all the great commission from Jesus to be completed.
Ikiwa tutaliamini hili, tutafanya ile tumekuru ya chua ya Yesu Kristo iweze kutimika.
That those who have not heard the gospel, they must hear the gospel.
Ili wale ambao hawajasikia injili, waweze kusikia injili.
And we have to believe for Jesus to give us strength to do it.
Na tunastahili kuamini Kristo atupatie nguvu za kufanya kazi hii.
And he says, I was delivered from the lion's mouth.
Na anasema kwamba nilikombolewa kutoka katika kinywa cha simba.
He knew many times Jesus rescuing him in a supernatural way.
Alijua mara nyingi Kristo akimkomboa katika njia ya kiungu.
And he says, the Lord will rescue me from every evil attack.
Na anasema kwamba Mungu atanikomboa kutokana na kila hatari ya uovu.
Yes, it was evil people attacking him.
Kuna watu waliokuwa waovu hata wanakuja kumshambulia.
But he knew that Jesus would bring him safely into the kingdom of heaven.
Lakini alijua kwamba licha ya mashambulizi yanatoka kwa shetani, Kristo atamuelekeza salama katika kufikia mwisho wake.
So he says to Jesus, be the glory. So salvation is very important.
Kwa hivyo wokovu ni jambo la maana sana.
But Jesus has called you to be his ambassador.
Yama maanisha kwamba Kristo amekuita uwe balozi wake.
To carry his name.
Ili ulibebe jina lake.
Carry Jesus' name.
Beba jina la Kristo.
Confess Jesus' name.
Ukiri Kristo na kiri jina lake.
Confess Jesus' name to other people.
Kiri jina la Kristo kwa watu wengine.
And Jesus will confess your name before the Father.
Na Kristo atakiri jina lako mbele ya Baba.
Jesus will confess your name before the angels.
Yesu atakiri jina lako mbele ya malaika.
So when I talk about suffering for Jesus,
wakati ninapoongea juu ya kuteseka kwa Kristo,
it's not to make you sad.
Sijakuja kukufanya uweze kuwa na huzuni.
It's to make you happy.
Nimekuja nikutie moyo kupitia mateso.
Rejoice and be glad.
Furahini na furahini.
Because great is your reward in
heaven. Maana kuu ni thawabu yenu.
Let's pray.
Wacha tuombe.
Thank you, Father, for every person here.
Asante Bwana kwa kila mtu hapa.
Let the fire of the gospel burn in our hearts.
Wacha ujumbe. mkuu wa injili uchome ndani yetu.
The fire of Jesus Christ burn in our hearts.
Wacha ujumbe huu na moto huu uchome ndani yetu.
The call of God be mighty upon our lives.
Wacha mwito wa Mungu uwe mkuu juu ya maisha yetu.
Lord, you did such great things through the life of the apostle Paul.
Mungu ulitenda mambo makuu haya kwa maisha ya mitume Paulo.
Please give us your grace.
Tafadhali tupe neema yako.
You may also do great things through us.
Ili uweze kufanya mambo makuu pia kupitia sisi.
Thank you for this church here.
Asante kwa ajili ya hili kanisa.
God bless this church.
Bwana bariki kanisa hili.
God bless every believer.
Mungu bariki kila mwaminio.
And Lord, let the believers shine your light wherever they go.
Wacha Bwana waamini hawa wang'ae moto wako na mwangaza wako kila wanapoenda.